tshwere 19 na re thora lefatshe quantum sound ba betisa bolase ba e frestane ba javisa mofatshe top gaskete ba tšhaba ka lekase ba re hashtag o tlile ka monate abuti monate o tsene ka nkane ha tshwara mike go rota le matšhe bona le bomaki ba sakela mogontshe ke tshwere 19 na re thora lefatshe quantum sound ba betisa bolase ba e frestane ba javisa mofatshe top gaskete ba tšhaba ka lekase ba re hashtag o tlile ka monate abuti monate o tsene ka nkane ga tshwara mike go rota le matšhe bona le bomaki ba sakela mogontshe stele maitšomi ge ba mpona ba ntlela ka ditori gatile di-contrast ke samsori bona ngwana o le ka dibono tsa mpopi stele maitšomi quantum sound o ikera go pitori dipene ka nti site mamelodi ge o ka nthula tango stele maitšomi stele maitšomi ge ba mpona ba ntlela ka ditori gatile di-contrast ke samsori bona ngwana o le ka dibono tsa mpopi stele maitšomi quantum sound o ikera go pitori dipene ka nti site mamelodi ge o ka nthula tango stele maitšomi stele maitšomi wa re frestana ke stele maitšomi o na lesaka ke stele maitšomi wa re jelesetsa ke stele maitšomi stele maitšomi wa re frestana ke stele maitšomi o na lesaka ke stele maitšomi wa re jelesetsa ke stele maitšomi 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 tshwere 19 na re thora lefatshe quantum sound ba betisa bolase ba e frestane ba javisa mofatshe top gaskete ba tšhaba ka lekase ba re hashtag o tlile ka monate abuti monate o tsene ka nkane ga tshwara mike go rota le matšhe bona le bomaki ba sakela mogontshe ke tshwere 19 na re thora lefatshe quantum sound ba betisa bolase ba e frestane ba javisa mofatshe top gaskete ba tšhaba ka lekase ba re hashtag o tlile ka monate abuti monate o tsene ka nkane ga tshwara mike go rota le matšhe bona le bomaki ba sakela mogontshe stele maitšomi ge ba mpona ba ntlela ka ditori gatile di-contrast ke samsori bona ngwana o le ka dibono tsa mpopi stele maitšomi quantum sound o ikera go pitori dipene ka nti site mamelodi ge o ka nthula tango stele maitšomi stele maitšomi ge ba mpona ba ntlela ka ditori gatile di-contrast ke samsori bona ngwana o le ka dibono tsa mpopi stele maitšomi quantum sound o ikera go pitori